zwikolo zwa vhuḓi a mulevhe ḽi na zwuvha ḽi na zwuvha ḽi na zwuvha ḽi na ḓivha ḽi na shanda ḽi na mukoti ḽi na sati ḽi na ḽi na shaka ḽi na 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 ḽi
ekekede zobolo bolo kadebele gede iyakati ko zobolo bolo bolo boya imakata bale kurubutu emonde kesefte de 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 o bashata rabaya o leba da ba 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 da ba da kada imakata bolo bolo shonto lo boya